tiraban hadalka ku oran la kuno aan hilmaama hormo
Enough to be set down.